wanyela mukwano mukama ebibya bileta
osabyo sibyo koye olaba toyina lugendo yadde
ebyoyita mu byakaseera wanakola balyewunya
obulamu bwoli mu buganye olaba fyucha yeekomye
ebyoyita mu byakaseera wanakola balyewunya
emirimu gyesibye giganye nefiziza baana zibuze
ebyoyita mu byakaseera wanakola balyewunya
omwami olinsi okoye n'emyaka olaba gigenda
ebyoyita mu byakaseera wanakola balyewunya mbaagera mukwano mukama ebibya bileta byonna byoyita mu byakaseera wanakola balyewunya mbaagera
amanye jinya lyonange yakola mu kibatu kye mukama oyazaza ebisolo by'okutale ate nga tebiina basawo amazika gasangule buli kimu kyakaseera bwalikuwa oluyimba balyewunya guminkiriza
mbaagera mukwano mukama ebibya bileta byonna byoyita mu byakaseera wanakola balyewunya mbaagera mukwano mukama ebibya bileta byonna byoyita mu byakaseera wanakola balyewunya
kati nzize ebigwakoye aweddemu amaanyi
byonna byoyita mu bigezo obujulizi obwenkya
awatali kigezo tolina buwanguzi beera gumolinda oluyimba
mbaagera mukwano mukama ebibya bileta byonna byoyita mu byakaseera wanakola balyewunya mbaagera mukwano mukama ebibya bileta byonna byoyita mu byakaseera wanakola balyewunya
mukama abeerawo muliro ne mazza mangi talikuleka yasuubiza weerabire byonna ebikadde genda mu maaso baguka yimuka oyimba oluyimba olw'obuwanguzi mubulamu bwange mu mirimu gyange mu baana bange mu maka gange mu kanisa yange mu magenda gange mu misomo gyange bazadde bange mu famire yange ndi muwanguzi
ndi muwanguzi